ngisho kwala kwenyu thina ekhaya sihla ngene nezithasethu ona bathani nabe tibo kebayaya Magabonga tuniswe ngoba yena uthembekile. No mini, no mini.